kanyisa ngesibantu kashiyo sibuyile nonyaka izidumo zokashiyo siyakanyisa ngesibantu kashiyo sibuyile nonyaka ithini izidumo zikwenzani no.